onye isi nụ malite n'ọgwụgwụ onye ebere m onye isi ezinụlọ m onye isi dụ m nwere aka gị na m bulie melu onye kere ụwa eze nkigbere malite n'ọgwụgwụ ịbụ onye nkudo onye na-eji aka ya gosi wihe o jiri bụrụ ji were aka gị bịa bulie melu anyị onye nwere chineke na nke igwe bịa bulie melu onye nwere chineke na nke igwe bịa bulie melu were aka gị bịa bulie melu ọrụ chima ụzụbụrụ m ọkwa gị bụ ụzụbụrụ m onye kere igwe n'ụwa bulie melu onye nwe m le chineke na m na nke igwe bịa bulie melu aka na gwọrịa onye isi m ịbụ ụzọ ụkpụrụ ịmara ihe gabụ nna m gwara aka gị gosi nwa iji bụrụ ji tụgwọbịa mere oyi eze gị gwọbịa gosalụ nwa ijiri bụrụ ji na nke gwọbịa bulie melu ewe onye nwere chineke na nke igwe bịa bulie melu enweghị fapụ gị mee enweghị hapụ gị mee ọ dịghị hapụ gị mee there is nothing he cannot do there is nothing he cannot do enweghị hapụ gị mee nothing is too hard for him to do no situation that we cannot change no miracle that we cannot perform onweghị hapụ gị mee there is nothing he cannot do there is nothing he cannot do there is nothing there is nothing he cannot do there is nothing there is nothing he cannot do there is nothing there is nothing he cannot do there is nothing there is nothing he cannot do His name is Jesus. Tell me the man that can raise the dead. Oh, his name is Jesus. Tell me the dead, the dead, the dead, the dead, the dead, the dead. That guy, he did something new in your life. Why don't you give him all the glory? He has shown you he can do all things. He has shown you he can do all things. There is nothing he can creation right apart. The man that walked upon the sea, the everlasting Father, the ancient of the days. There is nothing he cannot do. There is nothing he cannot do. There is nothing he cannot do. Yeshua yiki neri mana. Sani wake wane mo obaya wana gitaro. Wepo yiki na chomana. Onyadika wane mo akana kumpako wago. Okuwara ganki na chomana. Gabriel won the most, got the Akula Kalam Kanacho, the woman I guess you will be. Why because I'm well in a show, but you are my Kikula, when you're working in a show. Bishop Mapasarika, if I am my one, got to go to the Rio, got to go to the sea. I'm not telling you.